money, I 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 money,
I money, I Sondela thando sami ngicela unganye eh imnandi emqale ongiqashe ungifake emagiye sukugezena tripa ngasempompe ayimile ngathi ukhombita kusedrobheni momastende hloko yasejardini yazi umnandi ngathi vacation mama unganye ungangithethe sondela thando sami ngicela unganye eh imnandi emqale ongiqashe ungifake emagiye sukugezena tripa ngasempompe ayimile ngathi ukhombita kusedrobheni momastende hloko yasejardini yazi Nothing active vacation. I just send the location. I have a notification. I'm fine as a luxury. I'm not doing fine. I just send the location. I have a notification. I'm fine as a luxury. I'm not doing fine. I just send the location. I have a notification. I'm fine as a luxury. I'm not doing fine. I just send the location. I'm on a notification. I'm fine as a luxury. I'm not doing fine. I'm not doing fine. I'm not doing fine. I show me. I'm not doing fine. I'm not doing fine. I'm not doing fine. I show me. I'm not doing fine. I'm not doing fine. I'm not doing fine. I show me.
Bambelela kulifika monga funi ngekata lepati ah sebenza 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 fakela 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 sebenza 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 fakela 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 sebenza 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 fakela 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 sebenza 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 fakela fakela fakela
Sondela thando sami ngicela unganye eh imnandi emqaleni ongiqashe ungifake emagiye sukugezena tripa ngasempompeni ayimile ngathi ukhombita kusedrobheni momastende hloko yasejardini yazi umnandi ngathi vacation mama unganye ungangithethe sondela thando sami ngicela unganye eh imnandi emqaleni ongiqashe ungifake emagiye sukugezena tripa ngasempompeni ayimile ngathi ukhombita kusedrobheni momastende hloko yasejardini Yeah, so I'm not in a team vacation